shirkun oo uu sadareeray muddo 3 maalmood ah iyo wali balaha ka bandhigaya walyaawogii dawladda Soomaaliya ee Qabsoomiya balanqaadadii shirkii Geneva ee sanadkii 2019 iyo aqabadooyinkii hawajahiya hay'adda qaxootiga qaranka oo kaaladaasa hay'adda qaxootiga ee dawladda goboleedka iyo wali baaya diyaariyaasa qorshaha guud ee dawladda Soomaaliya la shartagu doonta kulanka dabyaaqidiisa sanadka ka dhigi doona caasimadda Switzerland ee Geneva. Gudoomiyaha guddiga qaxootiga ee barakacyaalka Jubbaland Cali Aadan Cali yan kureyntii ku hadalay kulanka dabyaaqidiisa sanadkan ka dhigi doona caasimadda Switzerland ee Geneva iyo xalalka qaxootiga dalka.
Waxyaabihii aan soo saarnay oo sidii ahaa basic services-ka sidii loo heli lahaa dadkan barakacyaashii qaxootiga Soomaali si basic services u heli lahaayeen, sidaa loo gaari lahaa xal waara oo arrimaha barakacyaasha qaxootiga looga gaari lahaa, inahaas oo dhan oo mataqaanay hortabin u leh dadkan barakacyaashii qaxootiga lahaa ee Soomaaliya. Waad garanaysaan 30 sano barakac far badan baa waddanka deganaa oo gudaha dadkii ku barakacay ama colaadihii ama fatahadihii waxyaabaha bini'aadamku sameeyey iyo waxyaabaha dabeecaddu keentay dadkii ay barakaciyeen ma waddanka ku badan. Marka runtii aad baan ugu hanweynahay, aan ugu rajo weynahay komishinka federaalka arintan inuu gaarsiin doono meel magacale inuu gaarsiin doonaan aad u rajaynayna, waan u hanweynahay runtii.